kama kawa. Niko spiritually fit, na shine kama bling. Heavy kama steel, juu ye ndiyo king. Sina sha clean, dila sha seen. Baro nina fade, juu binguni minafika. I die on the cross, ndiyo mini leave. Sae niko free, niki wakilisha Christ. Till the end, for the day will come. Kila mdomo litakiri, ni lazima ni ubiri. Kwani Yesu ni mshindi, ndoko mana mina ishi bila Yesu. Hesitation kama hoteli bila mbishi bila Yesu. Siko fiti, niku sema itabidi. Nitazidi kumuamini, nitazidi kumsifu. Kanifanya mkamilifu, ndoko mana mina imba. Kila song, kila verse, sifa zake na men. Yeah,
hakuna kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna kama wewe.
There is no one else like you.
Hakuna kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna kama wewe.
Hakuna Mungu mwingine.
Hakuna kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna kama wewe.
And I will always worship.
Hakuna kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna kama wewe.
Hakuna Mungu mwingine.
Yeah, ha. Mina bless you vast na you skill kwa wimbo. G-Crest nani yangu wamenipa reason. I feel much better kanitowa mizigo. I feel much better kanitowa tatizo. Mina preach kingdom niki used to wisdom. Niku follow Christ nili make decision. Wengi walisema nime lose direction. Correction, wacha kwanza ni mention. Forgave all my sins kanitowa my tension. Retention, kuni show redemption. Tage niku bring back souls kwa kingdom. G-Crest nani yangu wamenipa reason. Ya kupreach, kutit na kurit. Kila song, kila verse, sifa zake na mention.
Hakuna kama we, hakuna kama we, hakuna kama we.
There is no one else like you.
Hakuna kama we, hakuna kama we, hakuna kama we.
Hakuna Mungu mwingine.
Hakuna kama we, hakuna kama we, hakuna kama we.
And I will always worship.
Hakuna kama we, hakuna kama we, hakuna kama we.
Kwani Yesu ni mshindi, ndoko mana mina ishi bila Yesu. Hesitation kama hoteli bila mbishi bila Yesu. Siko fiti jia, jia. Kila mdomo litakiri, ni lazima ni ubiri. Kwani Yesu ni mshindi, ndoko mana mina ishi bila Yesu. Hesitation kama hoteli bila mbishi bila Yesu. Siko fiti, miku sema itabidi.
Hakuna kama we, hakuna kama we, hakuna kama we.
There is no one else like you.
Hakuna kama we, hakuna kama we, hakuna kama we.
Hakuna Mungu mwingine.
Hakuna kama we, hakuna kama we, hakuna kama we.